tewali kyonna kiyinza kulema.
Nga Mukama Yesu akulembedde, twebaza nnyo Mukama omutonzi nannyini nseno. Alinobuyinza ku buli kimu, ne byonna byolaba, ne byonna byolaba ku nsi. Amayengo g'ensingo gatuyuza, ebintu byonna nga bikaluma. Sinsonga bigumu kyenkana ki, bireke Mukama yabisobola. Mukama Yesu, ebintu byonna ne bwe bisoba, tewali kyonna kiyinza kulema. Mukama Yesu akulembedde, Mukama Yesu akulembedde, Mukama Yesu, ebintu byonna ne bwe bisoba. Chinza kulema, Mukama Yesu akulembedde. Zuriro nyakutuka mubaka baka wa Yesu, eyoje agendo kutegeka, atwala watume, atwala watume wano. Abali baba wangu teseno, mchitiwe chinje chita tindeka. Kiriza munage obele yo, usanye linjeri tagambika. Mukama Yesu, ebintu byonna ne bwe bisoba, tewali kyonna kiyinza kulema. Mukama Yesu akulembedde, Mukama Yesu akulembedde, Mukama Yesu, ebintu byonna ne bwe bisoba, tewali kyonna kiyinza kulema. Mukama Yesu akulembedde,
wandyetaagaza okuba naye,
wonna ongendo zo,
nandyetaagaza
okuba naye, mu byonna by'okola mukole.
Wandyetaagaza
okuba naye,
wonna ongendo zo,
nandyetaagaza
okuba naye,
mu byonna by'okola mukole.